wasaaradda qorsheynta maalgalada iyo horumarinta dhaqaalaha dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya ayaa la ku wareejiyey baabuur Toyota Land Cruiser oo loogu talagalay horumarinta mashruuca, taas oo na maalgelisay hay'adda GIZ. Munaasabad kooban oo wareejinta baabuurka ah ayaa waliba la qabtay xarunta wasaaradda qorsheynta, walibana ku qayb galay wasiirka wasaaradda qorsheynta dowlad goboleed koonfur galbeed mudane Xuseen Sheekh. Agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta mudane Yaquub Isaaq Xuseen iyo madax ku dareerta hay'adda GIZ xafiiska Baydhabo. Wasiirka wasaaradda qorsheynta ayaa ankumaanagi hay'adda GIZ oo wada wadashaqeynta faylaya kuldhaayta wasaaradda, walibana uu xusay in baawurkan lanka talgalay in la ku fududay doona adeegyada biyaasa wasaaradda. Mas-uul ku dareere hay'adda GIZ ayaa ku warbi baawurkan iyo wasaaradda qorsheynta iyo ku wareejiyanka
may ku soo daa GIZ geeka taariikhda ee taariikh 28/2024 may wasaaradda qorsheynta oo wada shaqeyn leena ka wareejinay baawur oo baawurkan oo gadaalay suurta Toyota ee ka wareejinay si wasaaradda shaqada aan ka fududaato. Wasaaradda may baa gudaaje department yarnata department si kan durable solution halka waara iyo meel raa in shaqada wasaaradda shaqada oo guud si aan ka fududaato iyo wasiir baawurkan ka wareejinay baawurkan leena ma aha shaqo kale noo dhahayta may fadaana insha Allah wasaaradda dhanba intina si in la shaqeyna dawladda koonfur galbeed wasaaradda shaqada si guud la shaqeyna baawur kuna kan lay koob ku insha Allah kulay hubi lahay shaqo badan noo dhahay doonto ee wal badan isla dhawada doon uno ujeedadan inta bulshada deegaanka oo meel raa in shaqada koonfur galbeed inta si guud dhanka adeega baawur kuna ma inarnaa ki shaqada wasaaradda fududaynahay wasaaradda oo ay wasaaradda ki maana wasaaradda oo meel raa in shaqada weeye saas daraadii meel raa in shaqada maygii ka wareejinay baawurkan wasiirka.
Agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta koonfur galbeed mudane Yaquub Isaaq Xuseen ayaa sheegay in baawurkan walbadan ku tara doona adeegyada iyo hay'adda wasaaradda qorsheynta koonfur galbeed.
Waxa farxadno ah in wasaaradda qorsheynta dowladda koonfur galbeed lagu soo wareejiyo gaari loogu talagalay in any capacity-ga wasaaradda lagu xoojiyo. Waxaan ugu mahadcelinaynaa hay'adda GIZ ee noogu deeqday in maanta gaarigaas ay wasaaradda ku soo wareejiso. Dabcan GIZ iyo wasaaradda waxay wadaan mashruuc la yiraahdo Shear Project, kaasoo muddo dheer soo socday, muddo sanad ku dhawaada soo socday. Haddana aan rajaynayno maxay aheeday inaan fiisadiisi kale cusub aan bilaawno. Kanna wuxuu ka mid ahaa milestoneskii la isku afgartay waqtigaas fiiska koowaad in wasaaradda ay hesho facilities uu ka mid yahay gaarigaas, taasoo kor loogu qaadayo serviceka ay wasaaradda u fuliso bulshada. Aadan ugu faraxsannahay inay maanta nagu soo wareejiyeen. Waana rajaynayaa, waana ku hami weynahay in sidii loogu talagalay loo adeegsan doono. Waxaan rabaa inaan si guud ugu mahadceliyo guud ahaan dowladda Jarmalka, hay-adda GIZ iyo shacabka Germany kaalinta ay ka qaadanayaan dowlad dhiska iyo maxay aheeday inay capacity gareeyaan hay-adaha dowladda. Aad ugu mahadsan yihiin